go. Awutula mntwanami. Kumele ibe njalo.
Kumeleke njalo. Kumeleke njalo.
Let's do it no more.
Let's do it no more. Let's do it no more.
Awutula mntwanami.
Awutula mntwanami. Awutula mntwanami. Animale bowedini kodwa lesigubhuyo abanganewo utshela ngesigubhuyo kodwa mina ngisesemane funa ukuprova mo ilesigubhuyo
lafira pava pava lava papa pia varava Kume kumele kwenjalo
kumele kwenjalo kumele kwenjalo
let's do it no more
let's do it no more let's do it no more
atula mtanami
atula mtanami
atula mtanami